Safaya Chopaz Abasha nilikona tandare kwa kina mundi uswazi madare yani kakobize kana waika kapike kakale toto amejawa kichugu mbele maziwa kitungu ananikoshaga yake maringo ulefu wa twiga shingo na yumbaga japo simlego gongo faripupa muziki ya gongo yani sinura majanga akilama kinuka na uruba rubega stairi moja kanga akinipa kidume na chomeka I'm looking for you baby Show me, baby. I'm looking for you, baby. Dance and show me, baby. Show me.
Dance and show me. Show me. Dance show me. Baby, what a gwan. Azuri kame Marashi ya ubani, unaweza sema jini uchochoni
Kana nitaga vampire, kwa bedi michezo ya kungatana Jina lenyewe sapphire, michezo ya dogi kunatana Kiri mapana, utafikiri vita ya Uganda Kiri mapana, nilele kumpiga nduri dada
Yani sinura majanga, akina makinu kana vurugwa Rubega stairi moja kanga Akinipa kidume na chomeka
I'm looking for you baby Dance and show me baby I'm looking for you baby
Anacheza piramu
Baby boro yang Unionyeshi huyo boro yang
Sijawahi kumuona
Baby boro yang Umemuona huyo boro yang
Huyo boro yang
Baby boro yang Unionyeshi huyo boro yang
Sijawahi kumuona Class of music The vampire